free every day bila visa. Tunakesha mpaka imepitiliza. Monday mpaka Friday to fly to enjoy. Hiti pale leo tunabang every day. Sinya nyingi sana kapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha 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 kula bata. Hiti pale leo tunabang every day. Sinya nyingi sana kapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha Hina party tena kubwa ya kibabe. Tuna party mbaga 6 in the morning. Watoto zure wapo kati kati. Tuna pop shine.
Wizzy baby, kula bata na vitaka ila ado ado. Hivi ndo tunavyofanya mina beka taito. Kula bata na viweza ni mitungi juu ya meza. Nyama flani kulegeze ni nduzetu tuna.
Kula bata
usije kula bata na vichenji. Mana watoto squeeze ni washenzi ukije.
Kula bata
wanangalia mkwanja so mapenzi. Wolo jichange uingoje weekend uje.
Kula bata
siza we do baby futawa ya we ready
balabata.
Not too bad we do daily usige vivi to go wezi
balabata. Hit it party leo tunabang every day. Sinye nyingi sana kapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha 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 kula bata. Hit it party leo tunabang every day. Sinye nyingi sana kapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha Bada tuna run town. Mutaweta lete glambe. Pata ndefo haba town. Babi show ambiye wajipange. Kama una pesa panda down. Hile bata so kinyonge. Shida zote mimi nasahau. Kama bombe ime isha giza gambe. Hiti party leo tuna bang every day. Sinye nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka. Ha Hini pari leo tunabang every day. Sinyo nyingi sana tapagawa. Pesa ziko mingi kunyo na chotaka.